nɔnɔmetata wi enyilia. Samson kple abei siwo nɔ dzo bim. Samson gayi Filipitɔwo gbɔ ake be yeaxɔ ye srɔ̃, gake nyɔnua fofoa tsɔe na ŋutsu bubu wòɖe. Samson gblɔ bena, ɣeyiɣi sia me la, mawɔ fu Filipitɔwo. Eyi ɖalé abei alafa etɔ̃, sa woƒe asike eve eve eye wòtsɔ akakati siwo nɔ dzo bim la de asikeawo me heɖe asi le wo ŋu woyi ɖatɔ dzo Filipitɔwo ƒe lugblewo. Woƒe nukuwo katã bi dzo. Filipitɔwo gbe nu le Samson gbɔ. Wote kpɔ be yewoawu Samson, gake etsɔ tedzi glã tsɔ wu Filipitɔwo ƒe ame akpe ɖeka.